wanna, can I get up? Oh yeah, yeah.
Dre on the beat, baby.
Yeah, 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 yeah. Yeah. Hey, mapenzi kama vita ni mateka ni metekwa mio, yeah. Oh yeah, oh yeah. Naona niko gizani nakosa nuru mbele siyo ni, oh yeah. Mara mashimo siyafiki, kwenye mabonde sikufiki. Kila siku wewe nikiongeza biti, wala hutaki niamini, oh yeah. You gotta show me love, yeah, yeah. Toa toa usijitie toa toa we, toa toa usijitie toa toa we, toa toa usijitie toa toa we, yeah, 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 oh, oh, yeah, yeah. Nashindwa sema mi basi, ukini gas kwako na love mama, nashindwa left. Basi we na heshima, shizama mazima, na moto shazima. Chakula langu niwe, punguza visa hizo deko, yeah. Utanitoa raw, 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 raw. Wanifai, yeah. Sende mbali low, baby, yeah. Shabaraba, yeah. Mara mashimo siyafiki, kwenye mabonde sikufiki. Kila siku we nikiongeza biti, wala hutaki niamini, oh yeah. You gotta show me love, yeah, yeah. Toa toa usijitie toa toa wewe, toa toa usijitie toa toa we, toa toa kisitaki toa toa wewe, toa toa usijitie toa toa we.
Toa toa.